falling off. Kwezo zincwadi zingcwele ngcono ndibhale nam. Kwezo zincwadi zingcwele ngcono ndibhale nam. Kwezo zincwadi zingcwele ngcono ndibhale nam. Sikhalo sam ndiphoze ndibe ukuthula nam sendibile kweleso sikhala ndilindele eminye zayo. Yehlisa umoya wam, pholisa amanxeba am, phephisa isikhalo sam ndiphoze ndibe ukuthula nam sendibile kweleso sikhala ndilindele eminye zayo.
Yeah.